Zamstreammusic.org.
It's a brand new one. It's a boy K1. And it's a boy first kid.
Nakupa wani utwenti kiwe na likupo. Oh na 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 na. Kiwe na eniboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Nakupa wani utwenti kiwe na likupo. Oh na 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 na. Kiwe na eniboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Tombo, tombo. Kiwe na shimbile pilu ya kana. Tombo. Tombo, tombo, you when I shimile piluyakana. Tombo, tombo, you when I was with the piluyakana.
Ushimile piluyaka inge kunu, neve nikatina na basani vona makuna. Nyosa kilo tinya wa uzwa kamunu, unishimbe zine kuinge nisazili kwana. Aluope ni kulipina itive, ni cheza moni utula koni we na uzive. Yaka piluyenya kushua uitove, unoni vea patu kubu fitani muove. Unoni vea fa budget ya kutina kuli aksiyo na zuzu la pande ya kuna. Yowa kushonga nini utusa muluto. Wena za obusi ya likitele paso hoto.
Apa ke Nakupa uni utwe nji kiwena likupo. Oh na 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 na. Kiwena ya niboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Nakupa uni utwe nji kiwena likupo. Oh na 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 na. Kiwena ya niboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Tombo. Tombo, tombo, you when I shimile piluyaka.
It's a boy for
tombo.
It's really minimum.
You when I was with a piluyaka.
If only money never in get Thomas to team, I don't know if you can't pillow it with this team. Mane uli kubisa mposile mapilu yoshimbile yeki ya kachima chima. Neke batumbule mulile wena ukatima. Uyo msisa ntele lilato mkima. Anilati kujama na kuhisa kuwoma. Mama ya sabakun kama. Usite wani latula kuona na ikupela taha. Uto ni kalula ni vata kuhishalula. Hey, kwa pilu kiwena pela ye insalata. Lilato ni kakufamu ni kukapala mota. Wena baku buwa chalefu upita. Ukatisa kuliva chini ndombeva sabata.
Nakupa uni utwenji kiwena likupo. Oh na 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 na. Kiwena eniboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Nakupa uni utwenji kiwena likupo. Oh na 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 na. Kiwena eniboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Tombo, tombo. Kiwena shimbile pilu ya kana. Tombo, tombo. Kiwena ya uzuze pilu ya kana. Tombo. Shimile pilu ya kana. Tombo, tombo. Kiwena ya uzu ze pilu ya kana.
Pilu ya kaba shimile koni saina. Ukalike umayu waka njikoba kusaina. Mamu vili kushotile wanikago. Ukalike mwazambi ya kandi kwa Chicago. Nakula taone utu zise tombo. Usike walika kuza maya ni makembo. Apewe na uyo kwa mielembo. Ni vata kuzi veni ya pepezi mjamae. Hausi yoni kisinganga mafoto. Wena kambe kina uteko tezanga kwa foto. Sebalutu ya fila neke waga ulu. Nilatile zipilu anibati mufuvelu wa bra.
Nakupa uni utwenji kiwena likupo. Oh na 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 na. Kiwena eniboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Nakupa uni utwenji kiwena likupo. Oh na 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 na. Kiwena eniboni ya shimbile ya kasepo. Oh na 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 na. Tombo, tombo. Kiwena shimbile pilu ya kana.
Building. It's your boy K Wax. First kid Dev Killer. Hey, my manager Moshize. Miss Tizwa Gaj. Young Beast. Drop G.
Oh na 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 na.
You boy I see you.
Oh na 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 na.
My manager Moshize.
Oh na na na.
Zamstreammusic.org.
So kona zewa.
DJ Booster on the day.